banayibanayi kino kyenzudde tulina obukyamu bangi musaanye mutuuseeko musobya abantu manyi beenyiwa ab'emize emibi bwe mba mbatuuse bulijjo bafuma njoye ennyimba ze zantama ebyo sensuwa sijja kufaayo abalala kasita beebaza kampabula eggwanga kati kye ŋŋamba tulina okuyiga okwetonda obwosoba essuuli tekyabantu naye ekirema bwasobya yekyakola kutanula lunyombo so ng'olina okwenenya ogwa mu nsobi ate tofuma abantu muddemu empisa kizani atankira wakulinya yasoko kuvuma bicho munange kibichokora usanyo rongo kekunjuka magabe maka mujara nepa ubufumbo bulicho kukumya kesubi ya buliro mochimanya umami togamba ukuba kufuga ujja kweyisa nga bw'olaba kugenda kuwuura paka lw'olifa nga buli mukazi akudduka ne kubakyala bwe guli bwe gutyo kugenda kuwuliddyo obutamanya nsobi zo bitundirenga munnowo abantu mulongoze neeyisa Thank you. fiti ngamba Obele omwafu mogo mkaka Metoneka mogo somesa Wali waka giluka mkakanu Wali urune waga omusajja Yalina akagari ke wabura Emiti irange kiko jimbuze Nebamura kirire tuke jitunda Wejari wo kera u Awarara jari jivuze Wabagenda nakona umami Teye tunda ya muka kumukuma Ngasota kari erodi Watuka kutuka wabura Kibiari obisesa Yaswari rayo kamara Wikari munani Ngaduse kutuka ya kukusa Emipira kweji wabura Ibisumuru suge vitari wo Kebya stoa mweji kumiwa Wewa mugamba alinde kakasera Urufanyuma kuli ya tuka Owe bisumuru so machoka nusi Yabanyumiza ngakwe vyari Wakakari nti yari ya mkonyi Uwekari folie yari ya u Nalichukira ya kose mkuo Kwekwe tonda musaweyo Matibichaja choka ya swara Mwami kwe ya konoyo Ateje aja kule mipira Kari murabebyo Kwe tonenga uoso vesori Tijikuja kopeyi Abantu mutu